booliska gobolka benue dalka nigeria ayaa v o e da u sheegay in ay bilaabeen baaritaan ku saabsan afduubka ardayda caafimaadka iyagoo bilaabay howlgal ay ku doonayaan inay ku soo furtaan ardaydaasi howlgalkan oo loo xilsaaray koox khubaro ah oo ka tirsan booliska nigeria ayaa ilaa iyo haatan wax natiijo ah laga sheegin labaatan arday oo ka kala socday jaamacadaha jos iyo maiduguri iyo dhakhtar caafimaad oo la socday ayaa lagu afduubtay gobolka benue iyaga oo ku sii jeeday shir ka dhici lahaa gobolka enugu ee bariga nigeria alele suwese catherine oo ah afhayeenka booliska gobolka benue ayaa khadka telefoonka ugu warantay v o a
kooxda booliisku way bilaabeen howlgalka laakiinse wax wara weli lagama soo saarin baaritaanka afduubku waa arrin qarsoodi ah faahfaahin lama bixiyo ilaa guul laga gaaro weli wax war ah ma hayno
afduubka ardaydan ayaa horseeday cambaarayn ballaaran oo ku saabsan amnidarrada ka jirta dalka ugu dadka badan qaaradda afrika halkaasi oo madaxdu ay sannado badan la daalaa dhacayeen inay xakameeyaan rabshadaha ay wadaan kooxaha hubaysan dhammaadkii toddobaadkan booliska nigeria ayaa amray in diyaaradaha qumaatiga u kaca kuwa aan duuliyaha lahayn ee droneska loo yaqaano iyo kooxo khubaro ah oo ka tirsan booliska loo adeegsado howlgalka lagu raadinayo ardayda caafimaadka ururka ardayda caafimaadka ee nigeria ee magiciisa loo soo gaabiyo nimsa ayaa sheegay in afduubayaashu iyagoo adeegsanaya telefoonada ardayda la afduubtay ay dalbadeen lacag dhan $1,304 si ay u sii daayaan dhammaan ardayda ururku waxa uu ku boorinayaa madaxda in ay ardayda si nabadgelyo ah u soo furtaan madaxweynaha amaba guddoomiyaha ururka nimsa muses unubaya ayaa sheegay in ardayda nigeria ay ku hanjabayaan in ay dibadbaxayaan haddii aan saaxiibadooda si deg deg ah loo sii daynin
jawaabta keliya aan helayno waa inaan istejino hay-adaha amniga ayaa arrinta ku jira wicitaanna ayaa ka imanaya lambarada telefoonada saaxiibadeenna la afduubay ardaydu way kaafsan yihiin waxaan isku dayaynaa inaanu raacno tilmaamaha amniga laakiin ma hubo waxa dhici kara wakhti kasta
sida ay sheegtay xarunta dimuqraadiyadda iyo horumarinta ee galbeedka afrika nigeria waxa ay diiwaan gelisay in ka badan 4,000 oo afduub sannadkii 2023 taasoo u dhigan 80% kiisaska guud ee afduubka ka dhaca galbeedka afrika waana tiradii ugu badneyd ee 5tii sane ee ugu dambaysay la arko falanqeeyayaasha amniga ayaa sheegaya in dhibaatada dhaqaale ee ba'an ee ka jirta nigeria ay dadka badankooda ku kalifayso dhinaca dembiyada iyo afduubka si lacag mudax furasho ah loo helo madaxda nigeria ayaa ballan qaaday inay wax ka qaban doonaan dhibaatooyinka dhaqaale iyo sidoo kale caqabadaha dhinaca amniga dhanka kale qoysaska dhibanayaasha amaba ardayda la afduubtay ayaa rajaynaya in eheladooda loo soo celiyo iyaga oo nabad ah